Fairness.
Shut
up. I was a killer.
Joey Landa, official.
Legend.
Kulavu ya chibanda, buunga matagalato kuno musunsulem. Walina kulema lemezamu, haolio kofunem. Nopano kwa kuwimba, umeme mazika pakole kankulungire. Kajani kakunyika nyikizamu, haonkutu ya nye. Olonga nyongera kufunza, kwe manyo mtu goliko mukama ya mpesa kumwa balala bali mkulota.
Baby, endongo jinku vya kukesa. Ndimu kazi njaga na mpiso sivi janja. Lovamu viravu vya mateja. Baby,
I am bada, bada. Badada mwosi ni general. I am bigger, bigger, bigger than him on Twitter. I am bada, bada. Badada na race on the general. I am bigger, bigger, bigger than her on Twitter.
Uomi wansuka kwa uko moyoni yonabi kaze vampima kukwe. Migara champion body, alo, champion body. Gwe manya ganda alo we unacheza kucheza nzonkuba chikopo. Kastompa transport money, alo, transport money. Mukwano ngaba kwa mutuza. Bulichi wuzo sholina na chonji kudire. Mubugu mundi mufabulaya.
Baby, eso monga vada kumibia. Bulika badiko lina manyozi na kusoka. Awanga nyonge ya kutisa.
I am bada, bada. Badada muhozi ni general. I am bigger, bigger, bigger than him on Twitter. I am bada, bada. Badada na race on the general. I am bigger, bigger.
Kwe manyo mtu guliko mukama ya pesa kumwa balala bali mkulota.
Baby, endongo jinku vya kukesa. Ndimu kazi njaga na mpiso sivi janja. Lovamu viravu vya bateja.